ekitongole kivunanyizwa ku kitabo ky'abakozi kya National Social Security Fund kigenda kwongera ku muwendo gw'abantu abatolekayo ssente okutuuka ku bukadde 15 mu bbanga lya myaka 10. Mu kiseera kino abantu obukadde 3 n'ekitundu be batereka ssente mu NSSF n'era bano bawezayo obuwumbi 320. Akulira ekitongole kya NSSF ye Patrick Ayota agambye nti bagenda kwongera okusikiriza abantu okutereka ssente mu ngeri etali ya buwaze, naddala abakola emirimu egitasasulwa musaala gya buli mwezi, era nga kino bakitandikawo nga bakwongera okukinyweza. Bino okubyogera abadde mu lukuŋŋaana bwe basisinkanidde abantu abalina ebitongole ebiwa NSSF emirimu. Wabula yo teera agambye tiwadde bagenda kwongera ku bungi bwa ssente ze bakuŋŋaanya awamu n'omuwendo gw'abantu abaterekayo, bajja kusigala nga baweereza bulungi.
How big you are. The dynamics of the world cannot sort of make you an equal opportunity participator in the global economy. And so the same thing with the NSF. But you can be a supplier to NSF, and yet you are a one person, a two person company, as long as you need the funds that you need in that case. Yeah? And what we have now is the research that we see. There is a way, and that will be disrupt. So the question is, how do you survive? At least, you start to come through. Resilience, as we talk about, that this means quick. You're adaptable, now that is quick for. Nobody knows your thing. I think that nobody knows your thing.